sana thone wer nyajo karapul moya twech neti nyathi gi joch ya pinye mor pile sama loso gindu mana meda gweth yose hawa madala bende unga lwedo kaywa ni wer wega kelo tugo sama dende windi mafuwa not tumolo ndara winji duanda kalo nyathi gi jon ya puonye mag pingi odhe mbolu tawero gi chunyate mos 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 tum di ugenya wadhi gigi Bayo kamoro piny tusepe bendo ramo nyaka wer lutha mawonya gir telo goyo simu achopio standard orita chon magungo bet mbele taxi wakao epi manyen raboro golo pesa makaduoga kwano to chunya il pesa mitu kwano wan kodo dira wanyero mos aero wero romo dongi biro kisumo keugo chien jatumbe mor pepo chimboriti gisolo thumiche Atego somo pepo tino somo yuka igijo mariek Nairobi University jogote mipunjo gidhi maber Tongano gero nyako tele maka pimoto chalo sunset Gweno mindi kuro chalo tele mamba kapi memos Tumit kuro katidwaro video maneno fit Tehudi beyo beyo self-content iwe umos Kongo mint kone chopio ugunja tibiro ye Wene bendo poyo josi menya pako nidhi makare Kichiracho mia paro nene katinda Tuledi mol pile joma kudha wega ni chunya rach Pidho kichitek ngama chwanya pile takwa ni gwith Jathum koratek joma miwa mwandu taywa newir Ichuwa era ole mogo uwoya uwoya kapima mol Tuseche moso thum nyako penji ngato kakorothi Nyakwara leo ber kimo wacho timo pongezi kwako Nyapesa wangelando negichung turu waterimbe Tieko wete ye ilunga meri marwa kaho Mikai ni madala nyako wema seme mochwe mabe Nyapera loko rumba imosogutu Dr. Gibi oo Ratengi jara wila bendi mosi mito mawode ching Ukili kama loka duma nyosi nyoso moso mochu Kone jawa saki saya wudu suba maneno mos Tatumu otolo umamora winjo wadhi maboru Momo ya motek natika kapimo wadhi US Jora charo ramo kulago na simu gidwara Amerika Tongi mahema duong chin iti mondi wabiro duogo
Thank you. Jumamosi ni msaki di lauda gono jamatoso. Abosa, siap na migori kaute.
Matema, hey, ate, matema.